Brothers and sisters,
so ema tu fa fine wa tu ina mai la president sile li poti le nei e fa tatau le fa tu pula ia male ola le kalesia ya mai ila so tolu tasio te se ma lua fe male valum uniti le kalesia o steki lua fe valu se lau sulu valu misiona tolu se lau fa valu i tu ono se lau lua lua wa rota ma paranesi lua sulu valu afe se lau male iva faitau au fa iole kalesia sulu tolu miliona Lima se lau valu wafe, lima se lau male iwa. Tamaiti fau pepa faa mau mau, se lau luas furutolu wafe, lima se lau male lua. Tangata li liumaina papatiso, lua se lau ono lima afe, lima iwa tolu. Faife au tala ifa amisiona, lima se furu lua afe, faa se lau iwa faa. Faa malu malu saa faa pa iaina ili lua afe male valu, Rexburg, Idaho, Kritipa, Brazil, Idaho, Panama City, Panama, Matwin Falls, Idaho. Na toi fa pa yaina le malumalu Mexico City, Mexico Temple, ile lua afe malevalu. Au fa ingo malumalu o fa ngaya o mai, ile aso tolu tasio te sema, se lau luasfulu valu. Tangata la wilole ka le sia ufa ilangil fo launga talumai a perila o tea, Ale Joseph P. Worthen, Korama Apostolo Sfululua, Sister Alice Thorny Evans, Faletua Elder Richard L. Evans, Ole Korama Apostolo Sfululua, Elder J. Thomas Fiennes, Ospulenga Oa Ufa Malolofa Maluina, Douglas H. Smith, Ostasina Avea Moso Fidungfulu, Sister Harriet Barbara Washburn, Faletua Elder J. Ballet Washburn, Ostasioso Avea Mfitungfulu, Brother Daniel H. Lalo, Low, Ole Fatunu Sili Sayayo Mtanga Luenga Fatma Popum Fatunu Sili Otu, Ole Encyclopedia of Mormonism.